Here's another one.
Here's another one.
Dragon. Future.
Oh yeah. Babako onde.
Sometimes.
Nimesha kuwa na vijua kila tuwa sijefeli bro. One man kila jojo mina saka do. Usipange matumizi janajiri jo. Zingatia sijelewa na unasiri bro.
Vikubali unanesa nesa. Kama mtoto mkali unatesa tesa. Kila pali tunakesha kesha. Shida tuzijali ya tuzikwi na pesa.
Zingatia time e kila mtoto chupa Hennessy. Wawili kwa wawili wako kana e Bennett. Force my G's yone so kwa mabebes.
Alafu watoto wamesha waka mambo shwani.
Unaenda na TikTok, TikTok. Insta na TikTok, TikTok. Tunaenda na TikTok, TikTok. Insta na TikTok, TikTok.
Muda, hatupotezi muda. Muda, tunakwenda na muda. Muda, hatupotezi muda. Muda, tunakwenda na muda.
Hatuchezei kazi wala mshahara. Chonga mdomo sisi tukichonga barabara. Sisi tunakesha wewe ukilala lala. Na ule muda tukicheka utagaragara. Real man never stop. Man got hope. Man at work. Real man hard talk. Deni niko busy. Man hard worker. Uwazibendi kamtere wala kaslop. Nikija ninakuja moja kwa moja. Na mhunga demu wako ya nipatake na ngoja. Na pambano siku kucha we wakati unaloga. Home na leta mboga saba wakileta maboga. Tuko toka to ZD8, ZDB mpaka C. Haujanunua gari meshafika namba E. Squeezy si piggy dash, sitingi she free. Najituma nsijezeka nikizunguka na mathri.
Muda, hatupotezi muda. Muda, tunakwenda na muda. Muda, hatupotezi muda. Muda, tunakwenda na muda.
Tunaenda na